ngathiki lomfano yangiqindazela akafuni ngibona abantu uthi mina ngithathiwe ngathiki lomfano yangiqindazela akafuni ngibona abantu uthi mina ngithathiwe Ngithathele Ayibonga ngithathele Angisakwazi ngithathele Ayibonga ngithathele Ngithathele Ayibonga ngithathele Angisakwazi ngithathele Ayibonga ngithathele Akukho lula lana Umtsholo ushisa baningi Obamba lo ufune lo uthathe la ubekele Ayibonga umzima la Akukho lula lana Umtsholo ushisa baningi Obamba lo ufune lo uthathe la ubekele Ayibonga umzima la Ngithathele Ayibonga ngithathele Angisakwazi ngithathele Ayibonga ngithathele Ngithathele Ayibonga ngithathele Angisakwazi ngithathele Ayibonga ngithathele Kunokuhamba mina Ngifuna ukushelwa Ngifuna ukubonwa Ngifuna ukwenza